Classic music.
Oh yeah,
Kapipo.
Nipe chakula ntanawa, ntakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Nishafanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mvae fashion yenge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect. Commitment. Assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mdenzi azikote.
Nitakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalilia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti. So naitaji furaha, amani ya upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njia ni mtu wako mumina wakoti. Can I count on you baby? Would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tasemaje?
Na mwambia please respect yourself.
Kama napata tatizo takuvaje?
I'll go run for you baby when you need my help.
Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment.
Chakula ntanawa, ntakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia